ninginda besangi party kahle kodwa ngeke kungqekele phansi kulendlule kwa kodwa sangi kungqekele phansi ninginda besangi party.